zonghe. Vicini Benz na mo tek 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 tek. Mbele kwa mbele tu zonghe. Ni full mziki suna tu check 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 check. Ebu tuweze tu zonghe. Vicini Benz na mo tek 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 tek. Mbele kwa mbele tu zonghe. Ni full mziki suna tu check 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 check. Wasani wangapi walikuja na leo hii hawako tena. Stanii laki wanangoja kisanii uwezo wana. Hip hop sio tu kuchana. Flow unachokieleza ni kio unachotazama. Sio Marekani kugeza. Sio tu bongo teule kote na shika. Nizede nyimbo vile na pa watu wanachotaka. Toka Sinza mpaka Pasiansi wanatingisha vichwa. Washanza patwa na wasi wanaisi wana muka. Mashariki Afrika nzima na chomoza na mahii. Mashabiki na shika vema mini kio cha jamii. Trundo anajitazama safi ya vina kanabi. Fiundo ataweza sema refu sana hii EQ. Kakilima jaro mlima toka jiji la salama straight to Yahoo. Cuba kiaji kutu zima you and that food. Naona tuna bonga sana na kushushua shu. Kipa kushusho la hama usema sweetest tabu. Ebu tuweze tusonge. Ni chini Benz ni po tek 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 tek. Mbele kwa mbele tusonge. Ni full mziki suna tu check 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 check. Ebu tuweze tusonge. Chini Benz na mo tek 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 tek. Mbele kwa mbele tusonge. Ni full mziki suna tu check 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 check.
Na wate Kenya kira upande. Na ruka umande. Na vuka vizingiti wate tuwatande. Wate tuwaseme. Wacha waonge sauti yangu tu ina yangu takuwafanya najulikana vijijini zaidi hata ya mjini. Kwa nini sina historia mjini kuchimbwa dini? Mindo dini nitafute ili ungae na midini nitukuze ili upofu ukatae. Sijasoma choki huu ina kili yangu tu heri kutisha kwa pesa sio kona pumfu. Tusishindanie ubingwa huku mfuko ni doja sawa na kuziwa ujinga kwa mamilioni kadhaa. Mini mkali kimziki mkali kukemea mabaya na jamini nachotaka sema nasema stagwaya. Najiona kama balozi sichagui sina pozi. Mimi mwana Tanzania najivunia of course.
Ebu tuweze tusonge. Ni chini Benz na mo tek 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 tek. Mbele kwa mbele kwa zonge. Ni full mziki suna tu check 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 check. Ebu tuweze tusonge. Ni chini Benz na mo tek 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 tek. Mbele kwa mbele kwa zonge. Ni full mziki suna tu check 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 check.
Kutokana naweza kini naona haina pango. Na pangika kutu zima mithiri uzazi wa mpango.
Nimesha waona na vyogeza waja funguliwa mlango. Na shika kwa hivi vina vikali so longo longo.
Unanitizama unioni na kutizama na kona. Mindo kiri na ukutuma uandike bila kusoma. Mindo juice ya juice ninyo uu ninyo siku usha wa jiuliza kwa nini jua lipo siku.
Mina punch nako tunako kama easy na ebra. Na launch knockout tunoko anga easy ni bala. Ni mkosi kwa title yako kima juzu majua motekwa mododawa yako ka uzu zaidi ya daga.
Wenge mongei vya mana na ndomana mnagombana mnashindwa kupatana kwa sababu wote hamna mana.
Tango nzi mina gombano patana bila wasamla wachidi na maga vina vya dhahabu ile kwa sana. Ebu tuweze tusonge. Ni chini Benz na mo tek 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 tek. Mbele kwa mbele tusonge. Ni full mziki suna tu check 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 check. Ebu tuweze tusonge. Ni chini Benz na mo tek 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 tek. Mbele kwa mbele tusonge. Ni full mziki suna tu check 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 check.
Yeah. This is how we spread love, not war.
Cute,
more record.
Chidi Bang, Technics,
more. Yani more, J more, for more record. Cute.
Hey, when they do too song,
eh? When they hear for the shiki. Ini no any for the shiki. Yani troshkulu tu, troshkulu tu. Nivo, bye.
This is good news, bad news. Bad.
Bye. Anybody bye. Unaendelea sawa mwenyewe.